yande joye mintaji capanɗe tati habaruji studio kala ngo e fulfulde ɗimi Ali Ñalli Abdoulmoune yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannden ni haalande nangol cabbo e are puttojo goɗon duni fa hannden gaɗande duni fa hannden ko watta ka en ujunaji ɗiɗi alal laso e joyi lewru février tan duɓi ujunaji ɗiɗi e laso e nayyi to enden paaɓiji nder département mbo Boyi. En kalan duni fa hannden dow puɗɗol keenga golle duni fa hannden suudu mawnu région Maradi sarɗande duni fa hannden kasunkoɓe woɓɓe gacce mawɗe wonɓe no udda nder kasu. Yewtere pindinol meɗen studio kala ngu hannden waɗan duni fa hannden dow jannginolgol red ADL fedde leydi Niger ni hawjiino filla waddande himɓe balla woni no waɗana rewɓe dilloɓe ci'e mum en gari ɗuwade ta adresse to anden nider huɓɓere Tilbiri. Sogeji jilotoɗi renude duni fa hannden cakantaraje reedu département mbo Boyi wonden ni alal laso e joyi lewru février tan duɓi ujunaji ɗiɗi e laso e nayyi nangi himɓe goɗon duni fa hannden to enden paaɓiji locco duni fa hannden are puttoje gaɗoje ka en ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeetati dow moto nangida himɓe goɗon duni fa hannden wonɓe no jaara are ɗe enden ni nder huɓere ñamede enden hano no goto nder maɓɓe duni fa hannden jeyaɗo gaya to enden ni haalirde ɗum gouverneur Dosso moɓe gadda yeeso mum ɓe kolla duni fa hannden wi'i ko are bonɗe ɗe enden ni himɓe ɓe enden ni nawtortoɗe are ɗe enden he adoɓe are ɗe enden yaarude ni no nawtoro ƴeƴo goɗon duni fa hannden ko watta to ɓe jiye dow laabi ɗi enden. Kenga suudu kiite mawnu duni fa hannden région Maradi fuɗɗi golle hitande duni fa hannden waɗuɓe gacce mawɗe uddaɓe nder kasu ko watta duni fa hannden filla kiite capanɗe tati ɗe nder mu'en himɓe waɗoɓe duni fa hannden capanɗe tato e jeetato carɗante caka balɗe sappo nani ko Boukar Oumarou ardiɗo suudu kiita mawnu région Maradi de enden ni wi'i dow majjum ko Mohamed Mamman waddi firtaɗen ngal fulfulde.
Min galana talki ko handi hitane capanɗe tati e jeetati nder jonde série AD. Minen godi talki capanɗe tati ɓe gonno tumire e gacce ɗen talki sappo ko fiya wara. Minen godi talki ko kiite ko yanugol. Minen godi talkuru worru ko kiite do ittol yonki. Minen godi talkuru worru ko rima wara. Jujuɓe kawjiɓe e fi o kamɓen kawjoto série aji yanugol e fiya wara. Amma nder jonde série AD min gala ko guykaji série aji ɗi fuu no gacceji mawɗi. Minen gatta daane e ɓiɓɓe wuroɓe ɓe gara ɓe kettino kiite ɗe ko wonno waɗi ɗum watta kina nder balɗe sappo no waɗan jomum heɓa faama dow kiite ɗen. Nden mum jujuɓe suudu kiite zender kamɓen garata dey jon jonde série a noon ko joɗɗina ko waɗete wakkati warde wakkati illa série a on hanti say mbinda série aji gon say hantorde hittane ɗe.
Dalila duni fa hannden ko wadda jonde jam heɓo duni fa hannden tabbita nder région Difa Balkisa Amadou mo Boko Haram diwtino dillidi hannden ni o dillowi ladde Sambisa wadda duni fa hannden huɓere gingimi ɗe enden nanngude lumaku makko e gollude duni fa hannden heɓude ko humtira haajuji makko. Nani ko o wi'i ko Mayna Abdoulaye waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Mi laasi bana fi rafi hakkillo ummingo ɗuuɗi nder leydi din. Gollawol waɗi tuubimi dey neɗɗo wawta andini burtaki mum sayni suuɗa anniya mum gande ni faamama yiɗana dogga ɓe accatama sayni neɗɗo dawra dabareji mum nder cuccukka faa keɓa no burtirɗa nder nokkuru den. Ko waɗi mi suɓi wurtade jonde jam kan kajami ngam gomnati leydi Niger ñamay amana amin jogi kemin e ɓerne worri denne no waɗi fuu de ni ƴewtinaki waɗama goonga no faamoyte nder fi on. Min korrete nder juuɗe saaroɓe amin ngam iɓe andi tomin goni. Miɗo watti gokka ko saaroɓe amin no jaɓɓitittomin no wooɗiri ngam neɗɗo salatako momum e paamay ɓendu. Allah fantin jomum Allah dekuɗum dow laawol lobbol.
Jeɗɗere nini fa hannden ko ministére kawjuɗo lumaku ɗo enden ni leydi Niger darni ceede Botoru Maaro nder kappo kuula reedu leydi Niger nder luuɓe muɗum ɗon duni fa hannden nde en daari nder luuɓe ɗe enden ni hano ni ɗum ɗowtanaki andinore ministére o enden. Nani ko Alhaji Yakuba Ɗammaraɗi ardiɗo duni fa hannden fedde lumotoɓe nannoɓe are e wurtinde ɗe duni fa hannden leydi Niger famtini dow majjum ko Asmane China waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Laawol joɗɗinagol gol min galana minen ƴeewa no waɗate ko ɗum gollide. Luumojo yiɗana
heɓa riba nder lumaku mum. Amma no wodi lumoɓe coduɓe maaro desi, min wonda lumoɓe mawɓe ɓen bako kamɓen gattata ceede maaro on. Mi wondana lumoɓe codoɓe no conna, ɓe codirana ɓe ƴaada, denne ɓe bawta sonni ɓe caama. Ɗum waɗi fedde amin no tefa wakkati potorɗo hokki ko waɗata gol laawol gollidde. No waɗi fuu de ni lamɗo jaɓi gol laawol ɓuytaari ko gomnati wi waɗe e pirtol keeri ɗi no waɗa maara on hoya, ngam loreeji mawɗi gonɗi Burkina no keɓan no naatiri nder leydi ɗin, loreeji no gonduɗi maaro e kulle ɗe himɓe nawtorto. No nder mum jukkogoji ɗi CDAO jippini kulle leydi Niger gonɗi Nigeria e Benin no jottoto wuro
Benin section aussi au Nigeria de voir rentrer incessamment.
Leyɗe hirnaange Afrique ni no tawra saɗore maaji kewɗi ɗi nder munduni fa hannden no limte ƴaada ɓurnan Rafi keƴoron hakkillo fukkiingo saɗore maaji lumaku e duni fa hannden wonƴi tagol bakaji saɗore maaji ɗi wonno waddana himɓe hannden duni fa hannden nden daari lural caka leyɗe CDAO e AES fedde dental leyɗe sahel ɗe duni fa hannden ɓeydi e saɗore maaji ɗi enda. Nani ko Amadou Louché Ibrahim jon anda luggi ɗiggal dow laabi lumaku wi'i dow majjum ko tarnan fuude Ahmed wadde firtaɗe ngal Fulfulde.
L'Afrique de l'Ouest continue de faire face à des
leydi Afrique yennaange no yi'a saɗornaaji kewɗi farcaada ñaamduuji dow fii keɓal jawdi no soƴƴorto gaɗa saɗornan dow fii baylol wakkatiiji dow rafi laabi deynaaku kono haɗa keɓol yahde yeeso leydi ndi. Deni pamral heɓaaka hakkunde fedde CDAO e AES saɗornaaji ɗin no waawi ɓeydude ngam filla coggu e kujje kewɗi ko woni caka maɓɓe, ngam iɗum waawi liɓude fedde Afrique mo yennaange ko hissa saɗornaaji waɗi ko ɓe pitti keeri ɗin faa ɓe keɓa ɓe kawra ɓe pamra potal waɗa caka maɓɓe.
Ko watta lebbinani nde ɓure duni fa hannden ko himɓe bilma région duni fa hannden agades ɓenda ni no tawra saɗor maaji réseau nawtorade téléphone ŋaji mumen saɗor maaji duni fa hannden ɗi gonno kaɗa ɓe waɗude golleji maɓɓe fodde no hanire hanno Alaji Lawan Taher haaliri ɗum fadde duni fa hannden du neɗɗo noon jeyaɗo e fedde daranide himɓe bilma de en dan nani ko o wi'i ko Moussa Mamma waddi firtaɗe ngal Fulfulde.
Nous avons une population
minen godi ko wadata himbe ujune noga e jetato hande minen tawa der rafi noddol na noddi ko wadata lebbi didini ko min tawa der sadarma o ko company gidi tawa undo rafi réseau onno kan tawa der wuro bilmago mido wada hande ko watta bal didi der wuro agades mi hebay mi haldi e koreji am teddir kado ardiɓe kamɓen kaani ƴewtino fondita faa wooɗa ko saɗarma ko tawa nder wuro bilma. Min kaldi e préfet on minen miija ko o yottinan lilal ngal to gouverneur maire mo bilma on do holli saɗarma on. Ɓiɓɓe leydi e nawtortoɓe celati no goodi laawol kokke hakke mumen
devenu aujourd'hui lieu de développement.
Meruɓe keme ɗiɗo e capanɗe jeegom e joyi communeji reedu leydi Niger duni fa hannde illa kenga lasso e jeegom lewru février tan du ɓujuna ɗiɗi e lasso enayi tawa difa ɗo enden ɗum duni dalila ñalowma ittanaɗo duni fa hannden communeji ɗi enda maire wata guna mo duni fa hannde en songo leydi Mali wari dow inde leyɗe duni fa hannde AES ɗe enden to hawrina de enden nani ko Soumaila Idi ɗan Bouzou SG duni fa hannde ministére kawjiɗo reedu leydi Niger o enden ni wi'i dow majjum ko Mani Moussa waddi firtaɗe ngal Fulfulde.
Au cours de ces journées
der ñalane ittanane communeji ɗi ni no waɗan batu ñalane de feccodirol ande no waɗete hakkune kawjiɓe e communeji nder wuroji ɗin nder kawral ngal ni ko watta yeeso hikka woni kaldal lobbal heɓo hakkune hooreɓe communeji ɗin hawtade e hooreɓe kawjiɓe fi jaaki yeeso communeji ɗin haala ɗiɗaɓa kando kan woni nde ñalane ko ittana communeji no hokkamɓe laawol ɓe peccodira ande moye fuu wadda andal mum hakkunde hooreɓe kawjiɓe fii jaaki yeeso communeji ɗin nder wuroji ɗin. Ñalaane ittanaane communeji ɗiɗo no ñalaane ko hokkugo habaruji dow politique on e hokkugo habaruji dow sarusiji
communeji ɗin.
Commune Gamou département duni fa hannden guure jeɗɗire wittine de enden ni nder mum fuɗɗi limore duni fa hannden jama are mum himɓe duni fa hannden gattama nder ciyeɗe enden e nder reedu communeji ɗi enden fuu duni fa hannden ko watta duni limorde enden waɗire no woɗiri nder balɗe sappo nani ko Boukar Jibrilla duni fa hannden maire Kazawe o enden ni wi'i dow majjum ko Ibrahima Manzo waddi firtaɗe ngal Fulfulde.
Lalle kiwanga commune mum hara
nonno nder commune omin puɗɗi bindon inde himɓe hunde non ko hande waɗi duuɓi sappo ko ɗum waɗa, tawi du hande a ɓura duuɓi joyi ɗum waɗaka. To min jetti lamɗo Bako Tampil yi'ama, keɗen ko heɓa fuu min gattiɗi nder bindol inɗe himɓe nder leddeji fuu min gaɗi bawɗe amin. Min ɗe laamiɗo min kolliɓe komo hen non fuu yaha windude inde mum. Miɗo fooɗa hakkilloji himɓe wuro Kazawe to ɓe yeebo dow bindol inɗe maɓɓe faa ɗum witto hana saɗorna seɗɗa kallo. Ɗum waɗi komiɗo nodda himɓe fuu ɓe binda ko e maɓɓe to jorooɓe maɓɓe.
Liga région ñamay duni fa hannde harkude arte lata bal ittodira ni sigilake latol bal ittodira caka pelle rewɓe latoɓe bal duni fa hannde nder huɓere ñamay de nden ɗum duni sigila wanden waɗama gam siriyade 8 mars batu ñalowma ittanaɗo hakke rewɓe nder leyɗe duniyaru pelle jeetati huɓere ñamay ka en tawa nder sigila lata bal ittodira o enden. Laso e jeɗɗi lewru février hitaande fuu nder leyɗe duniyaaru batu ñalowma ittanaaɗo duuni faa hannden ONG ji hanno pelle darniiɗe duuni faa hannden ko watta yimɓe keɓi ballakaaji waɗete nder ñalowma o duuni faa hannden. Iɗum haala dow nafakaaji pelle ɗe enna gonno gadda red ADL fedde duuni faa hannden leydi Niger noon wonde no duro ko watta duuni faa hannden sembinɗinde rewɓe ci'e kuɓeeje duuni faa hannden harkudarta e kintinde rewɓe ɓe enden ni jannde e bindol nder ɗemle mumen. En kettinowo ko Adama Dawaki e Rafika Tahir gaddi dow rewɓe tadres tilbéri rewɓe duuni faa hannden dilloɓe ci'e mumen gaari ɗuwaade nder cakantarare nde enɗen Dalila Raf keƴiro hakkille fukkiimo. Hawa Amadou jannginowo noon mo fedde indirande red ADL yaari tadres tilbéri gam jannginoɗe rewɓe dilloɓe ci'e mumen Dalila Raf keƴoron hakkille fukkiimo gari ɗuwaade nder cakantarare nde enɗen.
Eyi kam bon iri cowonde ba zamijinade
minen jangina dow kulle kewɗe, minen ekkita no janguete e no windirte, minen ekkita ɓe ɓaleeri ɗin. Mi janginowo e jarmaare gam ɓe paama, nde ni mi hanti miɗo ekkita ɓe hisaabu. Ko garmi ɗo en mi tawi ɗuuɗal ɓe mbawa jangde, gam ba Allah waɗi joomum jangino jande lokkol wawta jangi e ɗengal jarmaare. Hannden Allah yettama ɗuuɗal mbawi jande e bindi. Rewɓe 15 mi janginta. Arande wi'a rewɓe e worɓe fuu kawrete nder kala suwal gotal jangini, amma ko garmi mi tawana rewɓe tan hi'a worɓe dilli tefowi. Mi wala saɗarma far janginol gol, nde ni mi fantini joomum hannden nde faamay jaango nde mo warti. Miɗo fantina joomum faa faama janginol gol no woodi nafaka sanne, gam no waɗan wawana hoore mum jande. Nde ni Allah waɗi a jangino jande lokkol, kannon ɓeyduɗa e jande ɗengal jermare aɗa wawi hoƴede janginaoni
yekka ko du zarmi cina cowo igin ko bani sambo cowonde ko
a wayaye jeyaɗo tingara dilloyɗo wari ɗuwaade tadres o holli ko janginol gol kan en gona no gaɗani no woodi nafakka.
Wallahi zarmi cewa goor nafa
jande ɗemgal jermare no woodi nafaka sanne, aɗa wawi feerodiri talki eto sukaɓe ma e talki dimeki sukaɓe maɓen. Nde ni joomum jangay famata ɗum ni fuɗo, nde ni joomum jangino jande lokkol fadde waɗata janginol mawɓe ɓe aɗa wawi heɓi janginol. Gam ndemmu mi anda ko ɗuuɗi, amma hannde miɗo andi 5, 16 dey jon mi faami sanne. Allah yettaa
bon ferago tekin kena.
Hannden Dalila Balla ka fedde red ADL woni no waddana rewɓe tadres ɓe enden de rewɓe ɓe enden ni hewɓe no mbawi windude jangude limude nder jarmaare. Bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio kala nguudo yewtere pindinol meɗen gol enɗen ni kokkol habaruji meɗen ɗiyenɗen timmata, amma min mbiya anɗun duni fa hannde yande 6:15 on jaɓɓoto batu jooɗa haali studio kala ngugu Aminata Aboubacar ardoto. Batu duni fa hannde ngu waɗa duni fa hannde harko darta rewɓe kokkoɓe habaruji e filla ardagal dar golle ɗe enɗen.